Yeah. My boy, Stella.
My boy.
Keep it on repeat when you sweet. Baby, kukupenda misi call me. Si funny kama unisaw me. Ishara zote uzioni. Anachotaka me ya money. Lakini tazama usoni. Tuende deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Chune chune deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody.
And ever since ume request ni kubebe kwenye moyo tunazidi ongeza trips cause I love you too much. Na siwezi kumaliza kama bado haujafika, so inabidi nkufikisha cause I love you too much. Moyo kivunjika bado upendo tabakia kwenye pieces zake zote cause I love you too much. And forget about hiyo pete, neza kubadili hati niweke jina lako cause I love you too much. And I mean it cause every day nkiwa na we honey, naogope imagine next day bila ya we honey. Na jeans tunashinda kwenye birthday sweet, inakuwa kama birthday to kill a day, yani sababu unajua nachopenda unanitega, na najua unanitega ila napenda hizo games na stick kwa game. I feel no shame damn, majirani zako shanijua where you screaming my name.
Baby, kukupenda misi call me. Sifani kama unisaw me. Ishara zote uzioni. Anachotaka me ya monies. Lakini tazama usoni. Tuende deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Chune chune deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody.